Iri ni ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, abaturage bo mu turere twashizwe muri guma mu rugo guhera kuri uyu wa gatandatu kugeza ku ya 26 z'uku kwezi mu rwego rwo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya corona, bavuga ko batari biteguye iguma mu rugo kandi ko batizeye niba abatishoboye bose bazahabwa ubufasha bukwiye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean-Baptiste Ndabananiye.
Uturere umunani twa Rubavu, Musanze, Burera, Gicumbi, Kamonyi, Rwamagana, Nyagatare na Rutsiro n'utwo mujyi wa Kigali nitwo turi muri guma mu rugo. Uyu mumotari utuye mu murenge wa Nyamyumba i Rubavu ahegeranye n'uwa Gisenyi aravuga ko abantu azi babona gifunguro ari uko bakoze bahangayitse cyane.
Ndakora ya abantu bose bihebye kabisa, abantu bapapayitse gushyira abantu mu rugo ndacyo kurya. Nge ndago nihebye bitewe n'ahantu ntushye. Ngendeye mu nkengero za Buraseri, ni igiturage ntago abantu bakicwa n'inzara, ariko mu mugi pe umuntu nari nahaye moto yayinsubije ari kumbwira ati ndapfa kabisa.
Leta itangaza ko yamaze kubarura imiryango irenga 200,000 izahabwa ubufasha burimo ibiribwa muri iguma mu rugo. Uyu mumotari yongeraho ko atizeye ubwo bufasha kandi ko n'uwo mugenzi we atari mu babaruri.
Buriya ubushize naho byaravuzwe, ariko ugasanga mu mudugudu bahaye ng'abantu batatu bane, abandi bose bagaheba. Mana we barahari pe,
uzi nk'abangaye bariraga
bagera ngo kuri batandatu, kandi ibintu bipfuye mbere ibya nyuma si iby'abantu bakwizera pe. Ibyakoze wenda Leta igiye ngo gufasha, bazite ku banyamugi cyane babacanjuro kuruta ahandi hose.
Umumotari wabwiye uyu tumaze kumva ko none hari bumererwe nabi, nawe twamuvugishije.
Guhangayika ni cyane, kuko niba nacyuraga amafaranga yo kurarira uyu munsi ntago ndi burarire. Ndahangayitse cyane kabishye ko mfite n'umuryango, twese hamwe turi barindwi.
Uyu munsi wo kuwa gatandatu ari nabwo guma mu rugo yatangiye, muri bu burare?
Uyu munsi ntago ndi burare kubera ko amafaranga nacyuye ejo nagabye kabiri. Ubu ndabwirirwa mbura ndarire, ariko ejo ho ntaho nteganya ntaho.
Aremeza ko kuko atabaruwe kandi ko atanizeye ko hari ubufasha buzamugeraho. Hari n'umuvugiramo ko yabaruwe ariko ntabone ubufasha.
Kuri radio nabyumvise bavuga mu mujyi wa Kigali ko babageneye, bavuga ko nabo mu yindi mijyi bazareba ukuntu babagenza, ariko kugeza iyi saha njye nta muntu urangeraho ambarura cyangwa ambaza kujyana n'imibereho ya buri munsi. Nkunda kwemera ikintu cyabaye no muri guma mu rugo y'ubushize, nabyumvaga ku makuru ariko ntago bwatugezeho.
Baruye ariko ntawabonye,
bagiye babarura ariko ntibigere kuri buri muntu. N'ubundi nzabyizera ari uko byangezeho.
Saba Abanyarubavu bonyine bagaragaza ko batari biteguye. Uyu nawe wavuze ko atarabarurwa niko yatubwiye.
Leta nibaduha ubufasha rwose turapfuye, n'abantu aho kujya ku mazi nta bushobozi mfite, niteguye ko nzicwa n'inzara kuko sinibaruje. Leta nimudukorere ubuvugizi.
Mu byumweru bibiri bishize aba bafundi batubwiye ko bagumishijwe mu rugo, nta mikoro baboneye ko batunga mu gihe kirenze iminsi ibiri badakora.
Ntabwo nabasha kubaho,
ntabwo wakwizigama ayo nshaka kubona kuri uyu munsi. Sinavuga ngo azantunga icyumweru, ashaka kunyonga iminsi ibiri none n'ejo.
Aya kubyitegura nta buryo umuntu yabyitegura, kuko uko byagenda kose ubushobozi umuntu abafite ahanini ni ukurya ruko wakoze. Ubwo rero kuvuga ngo wabitegura nta buryo wabyitegura kabisa.
Usibye abo Banyarubavu, abaturage b'i Musanze na Burera twaganiye bavuze ko nabo batari barizigamiye. Ubanza n'umunyonzi mu gihe uheruka ari umumotari.
Nari ntunzwe n'igare, ubona natwe twabiye ukuntu turabivubeho.
Ntabwo nari nziteguye, ntabwo nari narizigamye.
Ntabwo waba uri ku rutonde rw'abantu bazafashwa?
Numvise umukuru w'isibo ari kumbaza imyirondoro yanjye. Ubushize Leta hari uburyo yatugobokaga, uretse ko bitageze kuri bose, asabaga no mu mabishira hamwe ya koperative akabasha kutugoboka.
Ubu ntabwo wizeye ko bazabagoboka?
Eh nabo tubyizeye.
Aba banyaburera bavuga ko hanire batunzwe no guhingira abandi nabo barahangayitse kuko bavuga ko akazi bacungira gahoka hagaze kandi ko guhinga nabyo bitabakundira kuri ubu. Utangira afite umugore n'abana batanu, undi afite umugore n'abana batatu.
Ariko ubu ngubu ntawe twari twatangira guhinga ubu ngubu, nta murima ngira mbega narintunzwe no gucishura. Natwe ubu ngubu ahubwo byatuyobeye, umuntu yanyarukaga akareba nk'aho yatera nk'ikiraka nk'umuntu uri kubaka akaba yaba nk'umuyede.
Ubu murarara muri yese?
Kurya rwose ni intambara. Muri guma mu rugo y'ubushize icyo gihe twari turi guhinga.
Nta ntunzwe no guca inshuro, ntabwo byashoboka kuko ni mu mpeshyi. Ubu tuvugana ntabwo turaho twicaye ngo dutegereje ubufasha ngo buzatugeraho pe sinkubeshe. Kurya iby'umugoroba byo ntabwo ndi kubona ahantu birava tu. Nibwo bigitangira urumva ejo n'ejo bundi ho bizaba ari urundi rwego.
Hagati y'uminisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yatangarije itangazamakuru muri iki cyumweru ko leta itazarebera izuba abayobozi bazitwara nabi muri iyi gahunda yo kugeza ubufasha kuri ya miryango.
Muri iyo miryango bazatanga bakurikije umubare w'abantu umuntu afite umuryango we, tukaba dusaba inzego z'ibanze gufasha muri gahunda, tukasaba abayobozi kwirinda guhutaza abaturage n'abagiye babigiramo uruhare bazajya bahanwa mu buryo bw'intangarugero.
Abo twavuganye nabo hafi ya bose batubwiye ko batari mu babaruwe kandi nabo barataka. None bizagenda bite? Tuzakomeza kubikurikirana. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi ry'Amerika.
Imikino y'irushanwa ry'akarere ka gatanu muri Afurika muri basketball y'abagore yaberaga mu Rwanda yarayirangiye. Umunyamakuru wacu w'imikino Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko iyo mikino yarangiye.
Ikipe y'igihugu ya Kenya niyo yarayegukanye igikombe mu irushanwa rya basketball rihuza amakipe y'abagore mu karere ka gatanu k'imikino muri Afurika ryari rimaze iminsi itandatu ribera muri Kigali Arena i Remera. Mu mukino wa nyuma wabaye ejo kuwa gatandatu guhera saa 12 z'umugoroba, Kenya yatsinze Misiri amanota 99-83. Ni umukino waranzwe n'ishyaka ku mpande zombi. Ku ruhande rumwe Abanyamisirikazi bari bafite inyota yo gushimangira intsinzi bari baregukanye imbere ya Kenya ubwo bahuraga mu gice cy'amajonjora. Ku rundi ruhande nanone Kenya igashaka kwihimura kuri Misiri ngo yerekane ko ikinyuranyo cy'inota rimwe yari yayirushije kitari gihagije. Byaje kurangira umutoza George Mayenga wa Kenya n'abakinnyi be b'ingenzi barimo Captain Rose Uma, Melissa Akinyi, Messi Wanyama na bagenzi babo bateruye igikombe baragisimbiza, naho Amel Hagar, Lanim El Gedawi, Merar Abdelgawad na bagenzi babo b'ikipe ya Misiri batanu umwanya wa kabiri. Mbere y'uyu mukino wa nyuma hari habanje umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu wahuje ikipe y'u Rwanda n'iya Sudani y'Epfo. U Rwanda nirwo rwawegukanye rutsinze Sudani y'Epfo amanota 83-56. Muri uyu mukino umutoza w'ikipe y'u Rwanda Cheikh Sarr yari yahisemo guha umwanya abakinnyi basanzwe ari abasimbura barimo Odile Tetero, Cecile Nzaramba, Charlotte Mugwaneza na Sandrine Mushikiwabo, ariko hakiyongeraho n'abakinnyi bamenyereye amarushanwa nka Nicole Urwibutso na kabuhariwe Tiera Henderson ari nawe kapiteni w'Amavubi ya basketball y'abagore. Nubwo ikipe y'u Rwanda itageze ku ntego yayo yo gufata umwanya wa mbere muri irushanwa rya Zone 5, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda bushimangira ko hari hakozwe ibishoboka byose kugira ngo imyiteguro igende neza, ndetse ngo n'imikino mpuzamahanga y'igicuti yari yateganyijwe iza kubangamirwa n'icyorezo cya virusi ya corona.
Ku rwego rw'ikipe y'igihugu yacu rero, mu busanzwe murabizi ko mu Rwanda dutegura ikipe y'igihugu icyumweru kimwe cyangwa se ibyumweru bibiri, ariko kugeza ubu ngubu hari impinduka zabayeho kandi zigaragara kuko ikipe y'igihugu yumva imaze amezi atatu yitegura. Ni ikintu cyiza kigaragara kubera ko n'urwego rwabubona rwarazamutse. Twateganyaga n'imikino myinshi twashobora guhura n'ama ekipe y'ibihugu atandukanye, ariko kubera ikibazo cya COVID ntabwo byatworoheye, kuko iyo wasangaga abenshi aho twashakaga kujya gukina cyangwa ngo nabo baze ugasanga ama ekipe y'ibihugu yabo ntabwo ari kwitegura.
Nyuma yo kwegukana umwanya wa mbere muri irushanwa ry'akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika ryari ryahuje ibihugu bine, ikipe ya Kenya yahise ibona itike yo kuzahagararira aka karere mu irushanwa rya Afrobasket ku makipe y'igihugu y'abagore rizabera muri Cameroon mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Wowe wahisemo kugumisha urushinge rw'inyakiramajwi yawe ku murongo w'104.3 FM radio Ijwi rya Amerika. Nge Ndishimwe Honore gusa nanahamagaye mugenzi wanjye Ukeza Christella ngo aze dufatanye, ariko musanzwemo namwumva. Amahoro Christelle.
Namahoro wese.
Nanjye meze neza cyane.
yego rwose nkuko babimenyera abadukurikira dusanzwe tubana kenshi duhora kenshi mu bitekerezo badusangiza ayikaze aho mwiherereye hose mu bice byose by'igihugu
mwamaze iminsi mwumva ibiganiro umuryango wa Jofeko ubagezaho ukorera Kigali mu Rwanda ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ibyo biganiro bigaruka kuguheza abantu kubera imyumvire usikiganire sho cyanone n'igisanzwe turagaruka ku cyo radijwe rya America yakugejeje mu myaka 25 ishize dore ko ni kiganire sho kiri mu byo yizihiza
yegonure ibyo uvuze nibyo rwose kiganire sho kimaze igihe gitambuka dore ko bwa mbere gitambuka ku ijwi rya America hari kuwa 22 werurwe 2014 rero ni ikintu cyo kwishimirwa cyane ku ijwi rya America ryahaye umwanya urubyiruko
nibyo koko Kristera niyo myaka ntabwo ari mike ikindi muri iki kiganiro turifuza kumenya ibyo mwumva bibura kugira ngo bisongererwe muri gahunda za radio ijwi rya America
yego rwose
mbese uraribwa hehe ngo bagushime bamugani w'ikinyarwanda uburenganzira n'ubwawe kugaragaza ahashyirwa imbaraga kugira ngo ubone ibiganiro bikunogeye by'umwihariko cyane cyane urubyiruko ni ikiganiro cyobowe na Nigena Rushe Mizero Crispe ari kubanga bw'ibyuma naho nge ndishimwe nore mfatanyije na mugenzi wanjye
ubikiza Christelle
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cyanone twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'umunsi kigiye kugaruka ku myaka 25 na Dishwi rya Amerika imaze ishinzwe Munyemerere rero ntitwihute cyane dukomeze gato ku mateka ya radio Ijwi rya Amerika yabaye ubukombe nituvuga byinshi turahera mu mwaka w'1942 kuko aribwo yabonye izuba hanyuma mu 1976 itangira kwisobanura mu biganiro bitandukanye gusa icyo gihe ni nabwo amasezerano hagati ya VOA yashyizweho umukono mu buryo bw'amategeko mu 1976 asinyirwa hagati yayo na Perezida Gerald Ford mu ntego sara Ijwi rya Amerika harimo kugira amakuru ahamye kandi agira ku ntego gushyira ishusho y'igihugu cya Amerika ku isonga ndetse no gusobanura politiki y'imiyoborere ya Amerika ntibyahereye aho kuko mu mwaka w'1942 kugeza mu 1949 yagize uruhare mu gutangaza ibyabiraga mu ntambara ya kabiri y'isi iyo butita nayo Ijwi rya Amerika yabigizemo uruhare mu myaka y'1990 ndetse n'1991 ndetse na nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo mu mwaka w'2001 nabwo yarigaragaje Bamwe mu banyamakuru bakuru b'umwuga mu Rwanda kimwe no mu bihugu by'ibiyaga bigari usanga baragiye bagira indoto z'umwuga w'itangazamakuru babikomoye ku biganiro cyangwa se inkuru zacaga mu bitangazamakuru mpuzamahanga byatumye bagira urukundo rw'itangazamakuru Tito Dusabirema ni umunyamakuru wagiye akorera ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda amaze imyaka 6 muri uyu mwuga yatangiye kugira indoto zo kuba umunyamakuru biturutse ku kumva ibiganiro byo ku Ijwi rya Amerika ni mu buhamya basangije mugenzi wacu Noel Manishimwe
kuva namenye ubwenge na byirutse nakoze nkunda amakuru cyane nakunda kumva amakuru ariko by'umwihariko nkumva amakuru y'Ijwi rya Amerika mu ishami ry'Ikinyarwanda n'Ikirundi ko nakoze rero nkunda ibiganiro bishamikiye ku makuru inkuru zicukumbuye inkuru zitabogamye uko ngenda nkura uko nagiye nkura menye byitangaza amakuru nagiye numva ku Ijwi rya Amerika hari abanyamakuru b'abanyamwuga bafite experience cyangwa bafite ubunararibonye muri uyu mwuga izo nkuru zicukumbuye inkuru zitabogamye inkuru zivugira rubanda inkuru zisubiza ibibazo rubanda bafite byatumye nkunda itangaza makuru nari nkumoje ku makuru wenda yamaze igihe ariko hari nk'ikiganiro gishya gikorwa na Venuste Chimimana kitwa agasaro kaburaga n'urugero nari ntanze aho imiryango yaburanye ikiganiro gifasha guhuza imiryango yaburanye abana baburanye n'ababyeyi ababyeyi baburanye n'abana imyaka myinshi ishize urumva aho ngaho ni urugero ntanze rwo kuba rwo gukora itangazamakuru risubiza ibibazo by'abaturage niba ufashije umubyeyi kumenya n'umwana we warumaze imyaka 27 badahura icyo gihe ubukozi itangazamakuru risubiza ikibazo
twumvishe ko ubuhamya badusangije ni ikintu cyiza ko hari abanyamakuru batandukanye bari muri uyu mwuga bagize izi ndoto bikwiye kubiganira bakurikiraga ni ikintu cyiza cyo kwishimirwa cyane.
Ni byiza cyane Christine yega kugira abantu bakora ibintu abandi ugasanga bakuze bifuza kumera nkabo. Reka twumve sinabo bariraga iri defense wene ni ho waje kugira amahirwe ajya hijwe rya Amerika rikorera. Reka twumve uburyo yiyumvise.
Mu byukuri nabyirutse nkunda itangazamakuru kuko narikunze nkiri umwana muto. Icyo gihe numvaga nza umunyamakuru wa Radio Rwanda cyangwa se nka umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika kuko naryumvaga nkiri mutoya. Cyakora navuga ngo cyane cyane nakunze kumva amakuru na bimwe mu biganiro nk'ikiganiro dusangira ijambo. Navuga ngo mu mwuga wanjye Ijwi rya Amerika ryarafashije cyane kuko nakuze ari Radio Rwanda, ari Ijwi rya Amerika ndetse na BBC. Nkaba mvuga ngo nkurikije uko Ijwi rya Amerika rigenda rizamuka, nagize n'umugisha ko wo gusura Radio Ijwi rya Amerika ikorera Washington DC kuko nagiye muri programu y'abayobozi ba International Visitors Leadership Program insura Radio Ijwi rya Amerika kuyikorera. Birashimisha kuko ni radio nari narifuje gusura cyangwa se no guhura n'abanyamakuru bayikoreraho cyane cyane bari kukica kuko ntari mbaza ariko twarahwituranaganira. Navuga ngo rero inkuru za Radio Ijwi rya Amerika wumva ko ni inkuru zicukumbuye, ni inkuru zigusha kubibazo abaturage dufite. Cyakora nkumva ntabwo navuga ngo aho igeze nirekeraho gusa, ahubwo nikomeze ishyiremo imbaraga nyinshi itwongerere ibiganiro. Ndashima ubu amakuru asigaye aba buri saha, ni ikintu cyiza kandi gikomeye cyane. Icya kabiri, uyo nkurikije uburyo hafi ya buri ntara mu Rwanda isigaye ifite umunyamakuru wayo, ugasanga Kigali hari abanyamakuru benshi, ubona ko muri iyi minsi iri kugenda koko ishaka, navuga ngo Ijwi rya Amerika mu gice cy'Ikirundi n'Ikinyarwanda Brutilex cy'ibiyaga bigari, mu by'ukuri urabona ko iri kugenda ibarado yegera umuntu kuko kuduha amakuru gusa ntiyaduhe kenshi kuko hambere byari bimeze ntabwo byari byiza. Ariko ubu ngubu tubona amakuru tukumva yo mu majyaruguru, tukumva yo mu bice bitandukanye by'igihugu, tugakurikirana ibiganiro. Mu by'ukuri buri muturage wumva Ikirundi, buri muturage wumva Ikinyarwanda yumva ko kuri radio itangiye kubiye, akumva ni radio buri sajya gusura akayikurikirana ibiganiro byinshi. Ngirango rero kindi navuga nikomeze dukore n'ibigano bicukumbuye, haba mu bya diplomasi, nibyo ikintu kiganiro kimeze nka deba ku buryo abantu bagana kuri politike yabyo mu Burundi yo mu Rwanda n'undi byakorwaga, ariko bakongeramo imbaraga ku buryo bava no mu bijyanye na politike yo ku rwego rwo hejuru cyane, abantu bakajya no kumva umuturage wabuze imbuto, bya bibazo biraje inshinga buri muturage kuko ntabwo umuturage yagizwe na politike. Politike ni imanuka iyi nziza cyangwa se mbi, ikagira ibyice cyangwa ibyo utunganya neza, ariko imanutse kureba none na bya bindi bya politike bavuze uko byakozwe, mbona ari cyo ngicyo nabivugaho. Murakoze.
Turamushimiye cyane sinabubariraga iri defense wemeye kuduha ubuhamya bwe. Ubu nawe mu itangazamakuru ni umuntu watumye bamwe muri twe bakunda uyu mwuga ndetse bifuza kuwukora kinyamwuga.
Erekana none ntago twakwiringagiza ko hari n'abatwumva bisanga barakunze kumva radio kubera abanyamakuru cyangwa se ibiganiro byagiye bica kuri Radio Ijwi rya Amerika. Nkaha mu badukurikira hari ibitekerezo badusangije bigaruka kuri iyi ngingo. Nkaherimana Jean Paul uherereye mu Karere ka Nyarugenge mu Murenge wa Nyacyonga yagize ati Radio Ijwi rya Amerika mu gihe cy'imyaka 25 bakoze itangazamakuru rivugira abaturage. Ati nkanjye by'umwihariko nakunze ikiganiro gikorwa na Venus Nshimiyimana ndetse n'ikiganirisho. Naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu Karere ka Nyamasheke yagize ati njye nkunda gukurikira ikiganiro dusangira ijambo gikorwa na Eric Bagirubusa ndetse n'amakuru hirya no hino batugezaho ku Ijwi rya Amerika. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/82/32 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
barakoze cyane abatanze ibitekerezo byabo. Imyaka 25 simike kandi simyinshi bitewe n'icyo umuntu yifuza mu ntumbero z'ijwi rya Amerika, cyane ko isi yabaye umudugudu hawushobora kubona amakuru nkenerwa utavuye iwawe. Ese radio ijwi rya Amerika ryishimira gute ibyagezweho cyangwa se harahashyirwa imbaraga? Reka twakire mugenzi wacu Nishimwe Ariete atubwire icyo bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Huye bavuga.
Nifuza ko twari twumva ibiganiro buri gihe nk'uko tubishatse, amasaha ku masaha, wenda niyo ya masaha atatu ntarebi ejo heza cyangwa amakuru. Nibyo urubyiruko dukunda, urubyiruko tukabyumva neza kuko bajya bagezamo imipira bakatubwira n'amakuru y'abahanzi, byatuma tujijuka cyane pe.
Bongeraho amasaha y'amakuru kandi muri iki gihe dukeneye no kuva mu gatumeniti kuri covid uko ihagaze, rikumva ari n'ibyo bakongera. Ibintu nk'uko umuntu ajya kuri za YouTube akagira ibintu asanga niwe tukaba tubyumva, nk'umuntu udafite telefone igezweho akabyumva kuri iyo radiyo nk'uko ikorera ku isi hose. Ndikumva ari icyo wakongeraho. By'umwihariko nk'ikiganiro cy'urubyiruko cyagombye kongera amasaha ku buryo tugira icyo natwe tumenyamo, bakongeraho nk'igihe nyine n'icyo umuntu yakenera.
Byasaba nyine ko igira ibiganiro nayo yagitugezaho nyine, bitwigisha uburyo ibintu bijyanye n'ibintu nyine n'uko twakwitwara, bigisha ubuzima bw'imyororokere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Radiyo yigisha umuntu, uhugura umuntu uburyo umuntu yagira ikintu yigezaho, bakajya bagira nyine nk'ikiganiro bacishaho abantu bakagisha inama ibintu mu kintu umuntu
yakaze ingamba nayo igashyiramo ibintu bikaze nyine, ibintu birenze nayo ikazana indirimbo zirenze, ingoma ziri hiti nyine zikaze tu tuntu tw'ubwenge n'ubundi dukuza dushatse kunoga neza. Iyo gihe ndi mu rugo naba ndi gucuranga radiyo numva ingoma zikaze zirenze, nanjye birashimisha.
Bakongeraho mashini zayo kuko hari igihe hari ahantu buri ukaba utayifatisha ariko wakoresha indi sheni ukaba uyifatishije neza, ko nako bakongeyemo nta kibazo byaba ari sawa. Kuyikurikirana nyine kugira ngo umuntu avuge ati iki sinisobanukiwe, kamanze n'undi radiyo wenda ntagisobanukirwa nabyo byarushaho kumvikana. Nayinyuziki nayo nyine ikacamo ariko n'ibiganiro bigendana byose, ibiganiro byo guhamagara, inama ku bantu bagisha inama ku kibazo runaka, ibintu nk'ibyo byo bakabishyiraho iyi nkuru n'ubundi byisha abantu zigacamo nari
bijyanye n'urubyiruko n'imizikije. Hari aho tuva naho tujya, none wenda ikintu twakuramo wakongeramo n'urubyiruko rwatwe mukatwigisha ku buzima bw'imyororokere, abenshi niho bagira iki bagwa. Iyo barahari benshi batagize amahirwe yo kwiga, ntabwo baba bazi iby'imyororokere, abana babo bashobora kubashuka batazi iby'imyororokere. Rero niyo batagize amahirwe yo kwiga mu ijwi rya Amerika mukabyigisha mukabisangiza, bituma umwana hari aho ava hari n'aho agera, hari ubwenge yunguka. Mwadufasha mukajya mujya no hasi ahandi mu masite hasi ukaganira nabo. Murakoze.
Urubyiruko rwavuze ikindi babona kibura mu biganiro bitambuka ku ijwi rya Amerika. Hari bavuze ko hakongerwa imbaraga mu kugera mu biturage hasi. Kriste,
ndumva ari icyifuzo natwe ubwacu abategura ikiganiro ejo twakoraho, ariko namwe mudukurikiye mwatwandikira mutubwira aho muri kugira ngo tuzabagereho. Hagati aho hari n'abandi nabo bagize icyo bavuga ku cyakongerwa mu biganiro bitambuka ku ijwi rya Amerika. Nahera ku butumwa bwa Ndacyayisenga John uherere mu karere ka Rwamagana, aho yagize ati: ndashimira cyane Radio Ijwi rya Amerika ku biganiro n'amakuru batugejejeho mu gihe cy'imyaka 25. Ati rero icyakongerwa mu biganiro bategura bazajya bibanda ku mibereho myiza y'abaturage, kuko usanga bamwe mu baturage bagikenye cyane. Naho Fredi waravuga ko Radio Ijwi rya Amerika yategura ibiganiro ku bijyanye no kuzahura ubukungu bwazahajwe na COVID-19 mu Rwanda. Dukomeza, Uzambazimana Samsoni we yagize ati: Radio Ijwi rya Amerika yategura ibiganiro ku miturire y'abaturage batishoboye mu Rwanda, ndetse bazanongere amasaha batambutsamo ibihangano by'Abanyafurika.
Marakoze cyane abakomeje kugenda badusangiza ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo ari nako nabandi bakomeza kubyohereza tukaza kugira umwanya wo kubinyuzamo amaso. Mbibutsa ko radio twumva ni radio ijwi rya Amerika VOA ku 104.3 FM ifite icyicaro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikagenzurwa n'ikigo cya Amerika gishinzwe itangazamakuru ku isi USAGM, ikigo cyigenga cya guverinoma ya Amerika. Irizihiza imyaka 25 maze bagezaho ibiganiro n'amakuru kimwe n'izindi programu yabahitiyemo cyangwa se tanzeho icyifuzo. Ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byakunze kuvugwamo intambara ndetse na genocide. Ibi byagize ingaruka muri politiki ari naho mu gushaka ibisubizo kuri cyo ishami ry'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ryashyize imbaraga mu gutara no gutangaza amakuru atabogamye kandi yumvikana agamije guteza imbere indangagaciro za demokarasi, kwimakaza ibiganiro bihuza abaturage n'imitwe ya politiki. Ibi bigatuma abakora mu ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda boroherwa no kuvugana n'abatuye ibihugu byo muri aka karere. Ukeza Kristera, hari ibindi bitekerezo byatanzwe kuri ingingo cyane ko hakubiyemo icyo bifuza nubwo gushima ibyakozwe mu myaka 25 bitavura.
Yegura koze nanone kumikaze rero twihuse niyo kwizerwa Jean Hwirire mu mujyi wa Kigali yagize ati ndashima cyane radijwi rya Amerika kubiganira tugezeho bidufasha mu myumvire ituganisha ku iterambere n'imibanire myiza nk'abanyagihugu ndetse n'ibihugu duturanye. Naho Kabera Emmanuel Hwirire mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati ndashimira cyane radijwi rya Amerika kubiganira dutegurira by'umwihariko ikiganiro dusangira ijambo. Ati hanyuma abanyamakuru b'ijwi rya Amerika bajye banamanuka bakorane ibiganiro n'abaturage aho twajya twumva nk'umunyamakuru Eric Bagirubusa yasuye umurenge runaka akagirana nabo ikiganiro akumva ibitekerezo byabo. Naho Zambazimana Samson uherere mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara yagize ati ndashima cyane ibintu bigera kuri bitatu. Ati cyambere radijwi rya Amerika yakoze ubuvugizi ku baturage mu bihe bitandukanye haba hano mu Rwanda, i Burundi ndetse no muri Repubulika Iheranira Demokarasi ya Kongo. Ati cyakabiri bagize uruhare mu guhuza imiryango yaburanye n'ababo abana n'ababyeyi. Ati cya gatatu ijwi rya Amerika ritugeza amakuru ya politike atabogamye. Reka menyire kuri Irambo na Kenny uherere mu karere ka Bugesera aho yagize ati ibiganiro bitambuka kuri radio ijwi rya Amerika byafashije urubyiruko kunguka inyigisho z'uburyo bwakwitwaramo mu buzima bwa buri munsi. Ati nicyo rwakora ngo rwiteze imbere. Ubu nibwo butumwa bumaze kutugeraho ariko namwe mudukurikiye mukomeze mu budusangize ibitekerezo byanyu ndakomeza kubyakira.
Nibyo koko tunashimira uruhare babagize mu biganiro bagezwaho na Radio Ijwi rya Amerika. Nkuko bikubiye mu nyandiko yashyizwe hanze na VOA cyangwa se Radio Ijwi rya Amerika ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021 igaragaza ko ibihugu birimo u Rwanda, Burundi, Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Amajyepfo ya Uganda ndetse n'Amajyaruguru ya Tanzania hatangijwe ibiganiro mu mwaka w'igihumbi 1996 biha umwanya abaturage b'ibi bihugu mu gutanga ibitekerezo binyuze mu guhamagara. Urugero ni mu kiganiro muri Isanga kigira isaha imwe gihuza abayumva ku bibazo byo kubana mu mahoro no kwihanganirana muri politiki, kurwanya imvugo y'urwango no gukwirakwiza amakuru cyane cyane mu rubyiruko ruto rushingiye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Iki ni kimwe mu biganiro giha kenshi ijambo urubyiruko rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga bagasobanurirwa byinshi kuri ryo n'ingaruka rushobora guhura nazo mu gihe bakoresheje ikoranabuhanga nabi. Urundi rugero rwiza ni dusangira ijambo gahunda ya buri cyumweru ishakisha intiti zigatanga ubushishozi bwazo abayobozi ba leta n'abayobozi ba societe civile ku kibazo gikomeye mu karere k'ibiyaga bigari Afurika ndetse n'isi. Iki nacyo ni igifasha bamwe mu baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari kuvuganirwa bakarenganurwa kuri imwe mu bibazo byaburiwe ibisubizo. Aha niho kandi urubyiruko n'abandi baturuka mu karere k'ibiyaga bigari bahabwa ijambo bagatanga ibitekerezo binyuze mu itangazamakuru. Nko mu Rwanda abakurikira Radio Ijwi rya Amerika byibura ikigereranyo cyo ku cyumweru babarirwa muri 57% naho mu Burundi ni 46%. Aha kandi sinabura kukubwira nk'ikindi kiganiro iwanyu mu ntara Burundi kuva mu ntara haba higanjemo amakuru yimbitse hamwe na raporo n'ibikubiyemo amakuru y'intara 18 z'u Burundi, intara enye z'u Rwanda hamwe n'inkambi enye zikomeye z'impunzi zakira Abarundi muri Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Uganda. imirongo ishingiye ku murongo usura abantu basanzwe mu miryango yabo kandi bagatanga raporo ku buzima bwabo bwa buri munsi mu majwi yabo nibyo bigarukwaho iki nacyo ni kimwe mu kiganiro gihe ijambo abakurikirijwe rya Amerika by'umwihariko bava mu karere k'ibiyaga bigari
si cyo gusa kuko n'urubyiruko rwo mu Rwanda rwigishwa kwihangira imirimo rukava mu bwigunge rugakorera amafaranga binyuze mu kiganiro kigufi cyitwa ejo nayo ni gahunda y'iminota 30 y'icyumweru iki kikaba ni ikiganiro gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda aho rwibanda ku kwihangira imirimo mu rubyiruko kandi ruteza imbere umuco w'ibiganiro mboneza mu bantu ubumwe n'ubwiyunge mu rubyiruko mu karere k'ibiyaga bigari
Shuti muduteze amatwi masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 aho mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Edi Rwema washyize hamwe ibi biganiro nifata